vele yawumthanda ucabangela imizwa yami usabela imizwa yami nokuthi abantu bazothini emva kwesikhathi esingaka mina nawe sesichithile emva kwezinto ezingaka mina nawe sesenzile kodwa badala bahleli besho ukuthi uma umuntu umthanda uba umdedela ahambe yena uba umdedela ahambe ufana kothi umyeke.